yanda jo e mintaji chapande tati habaruji studio kalango e fulfulde dimi ali nyali abdul munyo tinta e mon sembe habaruji mede handen ni der munni en kalando hawrine sede yawo lawol didabol ko wadi ton andan ni kenga timmina abuja leddi nigeria en nanandun fa handen ko hawrinde andan ni wi har ko darta leddi nigerti andan en kalando ni fa handen do ummaki lumo pano solaire lawol duni fa handen nawtorade hi nange duni fa handen hebude hite kuran der hubere maradi de andan ni der wakkati mo leddi nigeria taji hite kuran mu do andan leddi niger dalila jippino lamugol sogeji wadi gol andan yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannde ndu ni fa hannde en waɗatana do waɗude photo naane bi en gollal adul photo hannde nder no tawa hawrine seeda yawo ton enden ni kenga abuja ƴewti nakke fi leydi niger nder mun no tawa ndu ni fa hannde ndu gadol jippinol laamu ko sogeji ɗi enden gaɗini hawrine nden enden ni ƴami ɗum duro hokkude sembe laabi wartirde maral démocratie gal enden ni leydi niger ko fotay fu nawtorade sembe goɗon amma ndu ni fa hannde nder andinoro warrede ndu ni hawrine nden enden ni ƴami ardiɓe orɗe sogeji leɗe seeda yawo ɗe enden ndu ni fa hannde en ciro himɓe mu en keɗo hono nomin keɓir habaru enden ni dow ANP illa ko hite kuran nijelek taƴa ton enden ni leydi nigeria maraɗi lumo pano solaire hite kuran duni fa handen nawtorade nange genda heɓude hite kuran o enden ni ummake himɓe duni fa handen no e sodude areɗe enden ni gam keɓa ko jenira ɓaale e cuuɗi mu enden ni ko colonel lawali soumaila moussarousi domo ladde e jaye wi'i ko mohamed mamman waddi firta ɗengal fulfulde
C'est une bonne chose parce que
hunde non ko wodi sanne gam hitenge kuran non ko walana fujay e ladeji gombasi sigila non mo gomnanti habbi ania singude bulli hite golli doje enange ko yaynata der galluje mawde den misali maradi zender kanjum e tawa dum do no wallan durwi diggol e wulare waddore bononda jarto jay e ladeji do nafaka majjum woni dum buitan cadale harto fi wonji tagol bakaji dum gam hite kuran ko nange dum cingol mudum no chaadi sanne amma gadamu basi gom fu wala wodi du bibbe wuro ben no keban kejoram hite lantarki
General do brigade Abdraman Chani ardido CNSP kenga duni fa handen juddini lawol lamu leedi darnudo golle ardibe gollirde mawde leedi Niger di endangum ni misali to enden ni Nigelek ardido soni deb sarusi duni fa handen transit leedi Niger do endan o juddini duni fa handen lawol lamu leedi gondu fa handen gan darnude golle dekotodo he secrétaire général mo gomnati leedi Niger wanda derol andinore sima sigila juddinaado hawjaade filla ceede nyamri der luube reedu leedi Niger di andan ni derol gol andan ni holli ko nangude jeegom lewru juillet tandu ujnaade de las e tati warde e go'o lewru uttudu andan ni ceede nyamri misali maro e kamanaari ceede mbe deke der luube leedi Niger di andan en kettino ko Moussa Hassan Siriani en ko firta dengal fulfulde dow ceede nyamri di andan
yontere noga e jeego lewru juillet warde go lewru août du noga e tati lumoji nyamri der leydi Niger ko taykita yiama kamanaaje beydorde hember buudi nay maaro beydorde hember buudi joyi taydu ko nanni nyamduuji jiyaade leydi dum wonno gawri kany e mbayeri kay ceede mudum no won tawon no faano wodi wadi dum woni himbe no gonno tewte nyamduuji di sanne san der luube de enda alle hulde yaadu yeso todi jaadi timmo e der lumoji di enda mabbugol keri hakkunde leydi Niger e leede godde alle ko wadi e der leydi enda noga e jeegol lewru juillet dun dom sakur kamanaaje dum kiloji temedere to buri fu faldude wonana ujunaji joy e kemi didi le luma talare noni to buri fu tiadaade du konna wona ujunaji jeetati dum du le lumo mirianoni farmaro ito tenga to gonno wadde godu sakur kilo chapande joydu to buri yaafude wonana ujunaji na e kemi didi lumo duci kanye dungas to buri fu tiadaade wonana kandu ujunaji jeegon lumo bermononi li ordum kanka e ciede mudum wonna yara tiagal tiagal e le nyalaade tiakitide enda
komin tunuga département ga yaduni fa handen de en daari dungu hikagu en dan no don no hira fodde no hidira seduni bi en yettore alaga handen ni de en daari gese gawri de en dan ni bendi hanono yakuba foma jowuro tunuga o en dan ni haalirdum nani ko wi ko fadal alu wadde firtade ngal fulfulde
mumi puɗɗama no ñaami ɗum fuɗɗi hana fuɓen didi amma hettaka gina leydi tunuga nanga illa ajin dole fa wara gatawani fa tunga dungu gun woɗi sanne dungu hikka woɗi hana diyan toɓa sanne bo ngam gese tiyene no ƴamay diyan ɗuɗɗan kankay ko yiɗi ni woni diyam toɓa nange waɗa kanni awatirɗi gawri din haaja balɗen ɗe to min keɓino saɗarma pooli wangi nder geseje ɗen kulle noon ko bonnata awatirɗi faa min cini andingo hooreɓe ɓen sai nder bawɗe allah nder balɗe ɗe pooli ɗin dilli jehi yeeso amma balɗen ɗe to kay min keɓi saɗarma mon sanne
dungu hikka gu enden ni jippake kappa kula reedu leydi Niger di ende hannden ndunide en daari nder communeji diifa gom nduni fa hannden toɓama sanne ɓurde rawani nani ko Yusufu Alassane ardiɗo Sarousi Déme région diifa o enden nduni wi'i ko Gidi Abdourahmane waddi firtaɗe ngal fulfulde
nder commune mo Chetumari min keɓana e terɗe ndiyan capanɗe joyi e tati caka balɗe joyi hikka tawi du rawanin nder wakkati goto on min keɓi e terɗe ndiyam capanɗe joyi e jeegom caka balɗe tati ndenne e terɗe ndiyam sappo e ɗiɗi e ko deki ɗum daɗodiri nonni e ñalande wootere illa fuɗɗode ndungu ngu fa hande ley commune mo Chetumari min keɓana e terɗe ndiyam capanɗe jeenayi e ko deki caka balɗe jeegom diina ko rawanin to min keɓi e terɗe ndiyan capanɗe jeetati e nayi e ko deki e balɗe joyi commune mo Gaskeru kando nder caka balɗe sappo ara ndeji ɗen min keɓana e terɗe ndiyam nogayi e jeeɗɗi e ko deki e ñalawma goto ko toɓo
elburama kanduni fahande celol diyan noon tawagol to enden ni nder commune bande hedde duni fahande e bangere wiyetene Michiga celol gol duni fahande nde en daari nder wakkati dungu hikkagu enden ni no hiɗi latanade ko waddane himɓe huɓerde enden naabi en cakantararde enden saɗormaji nani duni fahande ko Hadi Manzo jeeɗo e bangere de gomni wi'i ko makke Useni waddi firtaɗe ngal fulfulde
gayka ka no sulmin sanne ɓoyɗi no nder mum wakkatiji gondo ba bolle no gara nder gayka kan no cuuɗo deni diyam gayka kan ɗuuɗi no ila no naata nder hoggoji himɓe ɗum waɗi min keɓata ba min ɗaani no woɗiri minen kula ndiyam ɗan dogga naata nder hoggoji ɗin minen ngoodi saɗarma sanne ngam cilagon deni ɗan naati iɗum liɓa miruji amin sayni allah waddanamin hoyirna sukkaɓe tato ndiyam gayka ka wari gaɗa dabbaji camuɗi nder gayka kan baati allah yettama ɗan yottatako nder cuuɗi amin amma iɗan liɓa miruji ɗin hittane fuu no tirsi du min gatta hilnare ko renata sukaɓe amin ta jawu harton hawtade e dabbaji ɗin komin ñagoto ni woni min balle himɓe projet ji no gara no ƴeewa nokkuruɗen e gartata
kas
kenga duni fa hannden diifa sigila yilaru firtude ko e himɓe duni fa hannden ko watta ɗum acci hollude himɓe mardi bondi e golle hirñere ɗe neɗɗo waɗante ganno gorko nano debbo théâtre théâtre uji duni fa hannden himɓe ɓe enden nawtori gam firtude ko e himɓe ɗo enden ni nani ko Abdoulaye andiraɗo duni fa hannden gouverneur goto duni fa hannden e jeyaɗo e fedde waɗoɓe théâtre théâtre to enden ni diifa ko Indira miroir du diifa wi'i ko Mani Moussa waddi firtaɗe ngal fulfulde
nder théâtre gaɗaɗo o yettake dow dewgal doole e gorko fiyowo deekum hano théâtre nangdana toggore de wala daane noon nandi o gi'i no himɓe gariri deni nder jama aare no woodi gorko piyowo deekum deni daari théâtre on fuu no faama ko ɗum wooɗa naane no woodi tirsinoɓe suka e maɓɓe dewlira kando deni ƴeewi ɗum no faama ko hunde noon ko wooɗa ɓe ƴaman ko e maɓɓe yala himɓe ɓe minen gondi naano deni yi'a théâtre no heɓete noon no jikkuji himɓe wontiri ɓe pirta ko e himɓe farlawol théâtre ɗum do gam himɓe boɗɗo jikkuji ɗi booɗa gam no woodi ɓe anda deni ɓe paami ɓe accan ɗum nder théâtre o ɓe paaman do ko ɗum wooɗa koɓe gonɓe gaɗa ɗum ɓe acca
nder ɗerol andinore interpol jeetati lewru utti ta nduɓujal ɗiɗi e lasso e tati fedde de duni fa hannde wi'i ko nder leyɗe hirnaage afrique ɗe enden ni hawtidade duni fa hannde e pelle gonɗe juuɗe en tawa nder fiidur wude ko watta duni fa hannden ɗum heɓi mosala dabareji ɗi wuuɓe gonno nawtoro no teetan duni fa hannden nano ñaama ceede himɓe har nawtorade internet o enden himɓe duni fa hannden nanngama ko watta duni fa hannden desirɗe ceede himɓe ɓe enden nder bankiji ɗiwni ko watta ka en keme ɗiɗi ka en du udda hande gollata mawbe himbe be duni fa hande hewbe tawama jungo hande dun ko watta miliaruji didi e ko deki cede euro ka en keba e ma adol photo nabi e gollal mudum duni fa hande de en dari ni yaadu yeso heba ki sanne der mun der dubi cakitidi di en gollal gal duni fa hande himbe no gidi gal no nyenyi duni fa hande der gadol magal amma dalila telephone android hande ni neddo fu haja ka yihude to ado photo wi a adana dum photo hanno Musa Sulay andirado gado gado duni fa hande photo kiddo non do andan ni no wi iri dum der noyno du fa hande golal gal enden tawa hande de en dari sa kettino den yewtere makko e Umar ko firta den gal fulfulde.
Je commence la photographie en 93.
Mi fuddana golal kojol fotoji illa der hitande ujunere kame jena e chapande jena e tati nde mun kojol fotoji ko njunda neddo ngada nomi der gallure amma hande ko carte d'identité ngada mi kambe ko dewgal Allah yettama nde mun mi do hebanno der gumu sanne de hande de ko nyanta der nyaloma tan ke bammi der majjum abada dun do ka hepporta kam nden jadale gon fu mi walano der majjum amma koñol fotoji ko hande e den dum wona goto
ni plus comme avant
do waddi o sadarma
la technologie
to Allah golli turbi jamani gartudi di kadenda nimbe gollal kojol fotoji wona golle mun kam en nati der majjum gam ayyan neddo no jogi appareil ko photo ho irte tawdunde jamama kulle kewde der kojol fotoji anda noy photo ho nyirte ko laaba mane nokko e hojete ko woda
de peut avoir un bon image
no wodi be ekiti don golle kodol photo
aujourd'hui dieu merci
Allah yettama gam mi hebi ekintide nimbe hewbe der gollangal latibe e magal burdiri hande gam higo am kam watikan der magal mindo ekintimi wobbe der mu wodi gere mabbe de ngi kam funo teddina kan sanne wobbe du teddinta kan
mindon bokku situation
Mese gado hegide modon di labi hani hoje ko watta mosola sadarma ko dol photo o hebu
menace a l'état de prendre
don kay no gomnati hojide labi fu kandudi jewde ko nyo photoji fu mo wala tal kurundu sarus kawjido filla jabol itte hokkata neddo na meri to kala wono mabbitide nokkuto photo honnyete ganodi hojobe photoji be jobata jangele ko meri wiobe kono nyenyi der gollal konyol photoji denne neddo fu biido no konyo fotoji say tawe andi dum woni mana kojol fotoji gol e hore mum
la photographie d'abord
wono gol niya ko yarata golle mon e yeso
mon objectif c'est d'avoir
nu fayara ni woni hande denim hebi nokku to gol lammi komi do yobbe lewru ko wawi humtande ka muradu jam fu mu yoppan gollal konyol fotoji gala gan hunde fu wala der mum hande
photographie maintenant y'a rien dedans
bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata dow yewtere pindinol meɗen yewtere duni fa hande waɗude dow gaɗol photo dow no tawa hande komin dilla duni fa hande miɗen miccintina on ko yande jeegom e mintaji sappo e joyi en kettinto batu joɗa haale studio kala nguɗo habaruji jeɗɗirde ende Nafisa Adamu Sirfo kandu arato batugo ende mi accan duni fa hande habaruji hawsankore jottine to moɗon
Nyande fu kettine sigilaji studio Kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e WhatsApp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati jetati chapande joy emen
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo joy
aljumaare fu batu joda kalen mo ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
e alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio Kalangu yaadu leydi Niger
kettine kibaruji studio Kalangu e yewtereji pindinol do tati didi e joy ko RTL noddo laabi joy on jabata feybudu sadun jaraka laabi je den jobato buudi tati e noddangal sigilaji studio Kalangu keridi dito odon bayi hebude dum do Play Store